Yo, Bujangau, Monty Monty in the building. Duka la misemo.
Skiza la mkila neno, hili duka la misemo. Labda you can listen more, kuja duka la misemo. La mkila neno, hili duka la misemo. Labda you can listen more.
Hii ni somo migomo ndani yake kifo na ukombozi. Elimu ya bongo mfumo mate yenye macho ukoozi. Uondoe ule usingizi wa pono kwenye mji wa majambazi. Fahamu kaya bila domo utoweza pata kusizi. Bishi sio kuka ni kuki, mziki ni mzuka na study. Fiti kama sign na mkuku ya uzombi na lufla blood. Uandishi so pack of the boost kwa glory lujo jinadi. Solve intact and grit challenges go deep to remove mad. Use your master list best to master time with stability. In the positive ways create your positive people. I think you don't judge my choices without understanding my rhythm. Think twice before doing, man. Where are you going? Life is too short. Thank you, my mom is more than hell. Go on a block spot to Bujan Lao, you cannot do me better. I want to be on top. I'm so tired to sinting girl. I speak knowledge free. Hip hop fake and thief na kweka cello. Hili uretwa na njaa upate kingi usikose tena. Leo chagua kinachomfuata kuwa mshenza kitaka ten. Pesa ina undugu na tamaa. Chunguza ile iliyocheza vyema. Kwenye libiti na sambaa misemo mingi kwa kinywa chema. Chozi la mnyonge ndadua limuaye yule mbabe. Anayesifu kumbe ndo huwa anayeshawishwa aje akukabe. Utamu uliozidi uamua ufanani na utamu wa kande. Mimi na spizi zangu na yule fulani ana spizi zake.
Kiza la mkila neno, hili duka la misemo. Labda you can listen more, kuja duka la misemo. Lenkila neno, hili duka la misemo. Labda you can listen more, kuja duka la misemo.
Mendo nao na shangaza wakuja mpaka oliyomo. Mzungumza kinachompaka lidhisha nafsi kwa mdomo. Mwambia jamaa Buja lao ndo duka la misemo. Misemo yangu haitofaa endapo kaiwekea migomo. Gunduza kulala ote kipi kesho atagundua. Webwege unaspiri wote haya maisha atakumbua. Simuogope yoyote tuza kima usije kuifua. Usimzalau wasio chochote ujui kesho vipi itakuwa. Usijisifu kwa ulicho nacho piga goti mshukuru mumba. Kile kisicho asili yako utojua wakati wa kasumba. Simu wazazi usende pupa tambulisha ukipata mchumba. Tasnia bongo movie mekufa rio hai ujuzi wa kanumba.
Cheza ubaya kwenye bali vesi vesi atakuwa ni rally. Jongezi tambue good artist makes a good job.
Hii misemo kwenu zawada nye muhimu kakiu ya maji. He who works his land will have abundant food. Hii nisemi pitia fasi na ulianja wa kusaji wa tungu. Na drafting za namna hii kwa wasilishwaji wa mafumbo. Fanisho kasi pia pidini changamoto kwa mumbo jumbo. Authors knowledge free humfanya audience kuelewa tungu. Mina kaza mjinga nuna mwisho wa siku ni kuite bugu. Misemo mingi na isambaza kaa vile nimemeza kitabu. Ilasi ni bure kuijaza na mjinga uwakosi sababu. Mtu wa buja kulaza ni luti ndefu jipange babu.
Skiza la mkila neno, hili duka la misemo. Labda you can listen more, kuja duka la misemo. Lenkila neno,
lenkila neno,
hili duka la misemo,
duka la misemo.
Labda you can listen more, kuja duka la misemo.
Kila neno,
hili duka la misemo.
Duka la misemo.
Labda you can listen more, kuja duka la misemo.